ninjaphoenix.com.
Isia kama mkuki zanichoma ndo maana kila time na kuwaza wewe. Kwa mahaba nayo pata na isipaka homa sichoki mikukesha nawe. Love more, love more, love more, yeah. Wapambie wote onge, usiku watalala. Na wambie na wivu, maneno ya tizidi mpaka. Mapenzi mubashara, mapenzi mubashara, zidisha leo, zaidi ya jana. Mapenzi mubashara, mapenzi mubashara, nikomeshe leo, sipate la kusema. Niloge kwa limbwata paka nipagawe, ila tu nisiokote makopo. Zidisha kipimo unachokio na wewe, kwa komi ni kama mtoto. Mama tuwajiko nje nipike, nikimaliza vyombo nioshe. Tena sogeza kichwa nywele kusuke, baby. Na tukimaliza tuende bafu nikakuogeshe. Mapenzi mubashara, mapenzi mubashara, zidisha leo zaidi ya jana. Mapenzi mubashara, mapenzi mubashara, nikomeshe leo sipate la kusema. Nipate la kusema, baby. Na mapenzi mubashara, nipate la kusema. Mapenzi mubashara, na nipate la kusema.
Classic
music at ninjaphoenix.com.